suuqyada magaalada Baydhabo iyo Maalmoogi aan dambe waliba ku jiray qiimo kororka koobay dahabka noocyadiisa shal duban hana soo saameyn ka weldhatay ganacsatada iyo bulshada gadaasa hana ku mid ah dahableeda suuqyada magaalada Baydhabo iyo waliba wal ku yidini waliba sheene koronka oo ka dahabka iyo nafaafayn ku biyan sidoo saaday ganacsiga waqtigu
aadiyan ku warbi qiimaha markii aan bilaabay may barugay $35 ilaa $38 ku dhawaa macnaha 3 sen gudantii qiimo badan marahay marmay laga daay $45 mar $10 laga daay hata heerkan ka saray may barugay inuu noo qiimaha dahabka uu ku biin $75 untaan ku biin saasaawdii may basheenay macnaha ganacsiga eedniin ka socdo
markii si loon ku hadalay qiimo kororka ama hawaaraha markaas ay tii u soo ka dareeray Baydhabo oo kaliya ku jiray ama Soomaaliyo mismeelo isinka ku gadaasan ya saameyntaas ku soo
hadii aanu ku warbixi macnaha wala macnaha expensive kuweli masaa qiimaha qaaliga ee kuweli weybo adduunyada meelanka dambayta iyo meelon roogna almara macnaha ku ka qiimaha macnaha adduunyada dhanka macnaha dahabki ka fidi oo macnaha isticmaalki keedki wala dhanka fidi saasaawdii qiimo qoror kishani macaamilka mayni gariinya macaamilka iida han dhawaayayna qiimo horo macnaha markii dahabku $35 $40 la gadaay macnaha may weydiyaanay qiimo $10 ala garam $10 weydiyaani hadda maadaama bulshadii macnaha niihirinta oo bulshadii eedin isticmaalayta nanaqashid ge macnaha walaay jabo walaay macnaha jadiidka qiimo oo macquul ah qofka ka ganaca kor oo waan bulshada ki kirimo kortay weydiyayna saas aawdiye hadda qiimaha mayba ka qoobadahayna dahabka $67 ibar iyo ka qoobadahayna celiskina mayba ka biyaayna macnaha $70 wala un weydiyayna mayba wala madhibi bar lama dollar i bara weydiyahayna saasaawdii bulshada oo badatiya macnaha qiimaha si aan ka dhawaayayna tan kale dahabka markii uu hasuubsana xisaabke mayba gadahayna geeka $75 way buuha dhinaca bay dhawnaatay uu ku sugugna mayba la jaan qaadahayna oo macnaha isku level jinku welayna caasimada oo Muqdisho oo Soomaaliland ka soo
dahab kooli ba ku helaane horta dahabka may leeray is waa hata iyada qaali ngay hata dahab ma ba may man dhawaad qorba duway ba waliba kuroobi garanshay 72 kurooga laakiin un dahabka inta badan waliba ku qaadadaana dubiya ku qaadadaana iyo daafaa caalamka meel kasta oo dahab oo la kehelo ya unina macnaa hooliye ka jarna ku qaadadaana laakiin inta badan dahabka saudi iyo lugsheena jari saudi maadaama hata kasto ya hakad ii walaa sasamayti laakiin inta badan dahabka hata waliba la ka qaaday dubiya ku qaadadaana insha Allah dahabka maasha Allah ta dubay ku qaadaan inta badan dalabka inta badan dubeenin ku hayta dahabka qiimishay muddo toddobaad hadda kore eeda ragaysan hay laakiin hatta si maciishidi saay aan sareeyta waliba la qabsaday jaray macnaa soo isiid macnaa mar la qabsaday jarta garaamki ya jar jartay laakiin hatta garanshay hatta waliba jar jartay qontong ma la qabsaday jar garaanka laakiin hatta waliba waa maciishid eeda aan sareeyta maciishidi dahabka
dahabka ee ko si eede markaas iyo angadaayan bilaanta yoona marsho hore ka harawooda jaran balse hadda muddooyinkii dambe iyo angadaayan in iyo ka dhigadaan keed iyo ka basadaayan waqtiyada qaar ee nolol ka adkaatay